yande joni wittodi emin ta chapande tati nani habaruji men ni e fulfulde min ummu Omar janganta on dere ko e kibaruji men ni hankin fa fettere jemmani horebe be andini wiide ni hano kirol nabi en keri hakkune leydi Nigeria e Niger firtama nonni on nanan ko bibbe lumobe be illela leydi Nigeria kalata hande ni kan wonno gaydidi lewru mars nyala non ko ittana hano diyam nonni der leydi duniya on nanan ko horejo reje ya fantinte domun yewtene pindol ni yaratana min to debbo hano debbo mabujo nonni mo kon ni pio baggo tokko mo nam pirtol halak da kibaruji men minister kawji do redu leydi ni e denako wadi lilal yago to horebe region yigi din nonni do ko e wata pirtol keri leydi Niger e Nigeria nonni firtama illa hankin feccere jemma nonni nani ko lumobe be illela Nigeria nonni hadde konni pantini jadimin Asman Musa Arzika
gaskiya mun ji dadin bude ta wallahi
sa gonga Allah kai min nani beldum hunde sanne gam yaha warta amin fu farkonni e illela no ba min keba ko nyamata keri pittama hande jonda tokkumi lawon gol min nani beldum hunde sanne lamdo hukumi barke hunde gonga no leydi Niger fitti kerim Allah wadum e pittide e jam
Allah sa gari laha
muna godiya kwarai
midan jetta sanne sabu beldum woni ko min nani gabdo latana kemin lawol to min gadirta gurdan amin denne wala fu ko elete sana Allah beyda hokkude munyal hakkunde amin e bibbe leydi Nigeria sabu min fu min garti gotel hande gam min boyi miden ela dum ko lamdo hollimin de nyalande fudu lelewru suma yare ndo guri
mun jida di kwarai
nder hippitere wadane jemma talata weta alarba ni der wuro tegey departement bankilare ni ko bibbe bombe gadi no wada hano kabbini be be leydi Niger noga o kambe mayi duudal nawnake der sojeji be leydi Niger nonni o andi norni wada kanani kenga do television mo leydi Niger ardi be kokki lawol nonni leydi din wada jurginaaki nonni ko balde tati ko fuddata hande noga e didi lewru mars nonni taynol mabbe woni no wade nonni der no kuje dolbel nonni fa yotto kero Lady Mali Noga e didi lewru mars ni kan woni nyalane ko Nations Unies joddini der leydi duniya ko diyam hitane hikkadi hala gattaka yeso woni diyam ko jonde jam deni ewama der leydi duniya ko no wada hano feccere himbe godube sadarma diyan noni der leydi Niger kebol diyan no sadarma mawdo ko woni no hada jaaki yeso ka woni ko horejo fedde regia Usman Dambaji o fontini jadimin Hassan Nuru Abdurrahman
La journée mondiale de l'eau
Batu nyaloma ittanaado diyan jartedam batu hitaade hikagu enden ni wari fotodiri e wakkati mo leede duniyaaru gon no tawra sadornan diyam ko watta himbe miliyaruji didi hano non limore gon holliri dum tawra rafika joran diyam jartedam mo do leedi Niger neddo goto do himbe dido tawra sadornan dan enden sembe hala batu hitaade hikagu enden kan woni diyan lawol hebude jonde jam fedde denta leede duniyaaru wi'i dum hakke himbe no dewtere maral leydi Niger kandu wi'i dum hakke bi leydi Niger fu amma de en dari handen ba tawabe der kubeje de endan no tawra rafike jodan diyam gollobe der rajoji pamari tawadi der ciedidu no kani gara hebude ekkintinoje andude no fi on endan wonno yahiran
hande no gaydi lewru mars ni janginobe liggotobe be gallunyame kawri burtini hala yasin do sadar magi be godi fudo ko buri sulugo be kan woni rafi lamba ko kojol golle ko gomnati hokkay bandira e mabbe gon e faan kasal layre ko wattete der kebol jobdi mabbe nani fama ka Ibrahim Sheibu kanko ni secrétaire général mo fedde janginobe ise cop noni o fontini jadimi Rafia Abdullah Musi
Nous avons apporté notre soutien.
Mingadana nangana lami yade to fedde CNSP e gomnanti mudum yottade e ministre kawjido filla jandeji leydi on latido hemun kulli amin kewdo de min jamti hebana mosola misali filla moddintinol powtiri kokketendi ko wite congé de Pâques dum hunde non ko alsilamebe kedi der wakkati lewru suma yere o kambi njipaki se wotere ko dum wadanta dum idum hani milade bandirabe amin janginobe ligotobe wabbe ko atta dubi sappo ma nogayi e janginol kona e huibiti jipaki golle hebay lamba golle gomnanti min jami dum jewtino filla njobdi janginobe ligo tobe ben be njobbe njobdi mabbe le wakkati kandudo
suma yare no tawa der dangare mawde ko alsilamagal yamiri debbo e gorko alsilame fu no handi wada ngan rewa Allah amma debbo jottitido gancellal bandu mun he bingel gel no wodi labi ko holla ko tokkata ko yoba hado cuma yeje de ngada hano jippake jafnani fama kamala ma amina fantini jadi min Hawwa Usman
matin mace mai ciki Allah
debbo chaudo fu Allah no wi'a de ada wada jahangal na ayanda ada wayre sudi suma yere ma da fa daga da joba debbo chaudo no wada raf cellal fere fere ju de wi'i bannu makko tampi wata suma de o mo wayre sude didabel mundu deni e mo selli e mo wayrar de fi cellal jukalel gerredu mu o sawgil anden de sadorna ngum fu wala sai o sumu ga Allah no wi'a deni neddo no wi'a no way suma de to sumu no buri manni chawdo deni wi'i wawata sumade resa fada gada djippake sayo
ci bayan ramadan si kirama
do ko jewata hano suma yere no wodi labi gonko mo nyaw jabeta handi do tano gancellal mun nonni ko hollata ni hano nyaman deji ko mo jabeta handi hano hunturo na bi en wayro nonni nani fama ka docteur al mustafa raisha gondo andal do fi nyaman deji de hopital agades o fotni jandi min anise karim
Tawra do nyaw sukar kan do sumade kan woni nyawdo mo sukar bannu mudum o enda yaade fodde semme bannu makko amma mo sukar bannu mudum no buri yaade semme bannu makko neddo enda hana sumade fa hannen du mo wadante insulin kure joen nyaw sukar wadante kanko du o hana sumade joen nyaw sukar mo sukar bannu mudum yaade fodde semme bannu joomu deno sumo no hani nyamude kiletati nyama wakkati kuntari wakkati bayraki nyama gada julki futuro o do tano du kollitoje loktorobe nyanyambe fi nyamduji o nyama dene kaliji to o nyama du tew o nyama litti gerode jawle de imo nyama dundu dun itta guri majjun to hokku du nyamude gawri semme maro maka e konanni titta to hokku nyamude gato semme e ji ko dira sukar
jus de fruits avec les sucres ajoutés il doit pas les prendre
Prime Minister Lady Menni Ali Mohammed Lamine Zanni kenga Alkamisa noga ego lewru mars ni to lamorde makko o yidi e himbe banka mo leede Afrique noni ko jaki so bad do ardangal jebon désiré noni mo bangere leedi ni cherder joda kale mo be gadi be jeccake do halaji kewdi do hauta gollida hakkune leedi Niger e banka bad noni ngam fondito lobbol hebo wartira no wontirno demun golleji lobbi nafoji kebo noni habaru mo bi en sudu habaru ANP andini wada to golle jungo ko hiete artisana mo dosoni golleji kewdi kan wadete to de baade no tawra e kulle ko illa himbe demu gadata noni ko fina tawaji noni dondoni har ko je watta kulle ko be gatta ko fina tawaji noni no andina hano ko resho mabbe no dum wontiri nani fama ka wobe pantini jadimi nana Hadiza Hassan
do der hoggo to gollal jungo ekkintinte do miden gada ekkintinoje kewde do filla fina tawa kambe gollal jungo wodi du kulle kewde min gatta
ana ata kira
der golle ami do enda miden ciwa kan miden golla chardi imbe du no nana beldum golle amin de andan ibe gara sorude kulle amin de andan miden jehadu nyemay de lumo kollol no wadi dane an yada e gomnati kanni woni be kokka sembe golle jumbo
min gatana portemoneji toti pade biitede baata kambe sulie en fu nimbe no ngara sodude hese hese gantuba kobbe gonno nyemina jondo wadde iri ko min gatta dum dum wadi ko watte der leedi ndi hokkataake darja faanon fu min noddataake du hollode kulli amin sayni iri ekkitinol
yautinaki ki leydi duniya ni ko fedde oni wadi do weltare himbe no dum wontiri andi nore wurtinama no gay lewru mars non ni do labi jeego yautinaki ki wadani go fu han ko je wata ballitirol hakkune himbe didabel kebol riba tatabel do fi cellal himbe non ni e tabi en naybel non ni yolbi nango himbe jobe kan woni hano yerre jeego wer kan woni har ko je wata fi rafi hano jainari non de leydi de leydi hano herme e chapan ena e tati no mian lady fen landa kan woni lady aran non ni har ko ce wata fodi tol ko wada non non bi en ni har ko ce wata han lady chakitine kan woni afghanistan non ni kan wari hano chakitine do ko ce wata fodi tol ko wada lady niger kan wari lady herme e jena ber non ni no yeso bi en namibi e maroc kan he pakistan non ni del labi jego indati ni ballotirol hakkune himbe o wadi lady niger hebi jaki yeso non ni do fi bi en ni ballotirol non ni del lady niger ni der kewama har ko ce wata lede duniyaru ni hitane hikkadeni umma tori buri nande beldum non ni no dum fondita non ni amma lady niger ni dottibe burbe dubi chapande jego o kambe buri nande beldum non ni ko ferodiri e sukabe umma tori be dubi chapande tati yottoy pindol ni handen haltana har ko ciwata hano debbo mabuju nonni mo wodi dubi chapande jeego mo tawra e sukabe dubbe nonni salamu may gunduani neddo non mo wuro may gozo tawa kanani del lady koni nonni kanko ni debbo piyo baggu kanko tan tawa del lady tawa piyo baggu nani fama ka jadi min ibrahim haruna yewtidi e makko
no hunde non ko roni haji assalamu may gundua yeru babi ko o debbo non jimano remobe mawbe o do yilata konana der wuroji gonni yimande remobe
mironi no wadude golle de enda inna e abba fu ebe gada dum alla teddini yan der majju yettore alla milor tanno woni hokkaka der majju demi wari yaire batu deni mi wi sarkinoma mawdo remobe dem tokkimo mi yahi wuro makko dego o hokkaka fa kabbe gawri kanje la soji didi
araba in o debbo goto mabujo der worbe haji assalamu no nyanyi der mabol mungol kulele mo konni kambe lamso masallata nani kom kali do makko
golle makko no weli kan sanne imo fiya baggu bako golle worbe no hadai imo wada holli ko tawangal makko no batu masallata imo yaha imo fija imo yobe lalla sallamu amma guzu bako min ummi min tawi imo fiya baggu gum imo fiyana demobe to geseje mabbe
kingarka nimtar haji assalamu oni woni ko der sukabe makko nayobe fay goto ronaymo e gal gollal mabakum
bibbe annayo wala dundo kan der golle de enda himbe no gennamen no jawomen sanne der wakkati mo tawede o enda ir golle de endan e bela ba sedda gande a yahi to tagado no wi'ete hebeda dillanan do enda onon joni onon piyobe onon tawra gawri menen men galani minen dumen don golle de enda
gado enena munkai
haji assalamu o no welti ela ta mabujo gal gollal latingal imo don wurdi emun hobi andude du nokkuje kewde
alhamdulillah yettore alla rewbe tawabe der wuro dogo wala am hokkaka gude meden getta alla bani ko himbe no gennamen der golle de enda der golle de enda mi yahi fa yeso ayyawo dindi karkara etawa
saitawa di kula ko de o susa idu mai ko de kashi aka bashi
do min darnato habaruji e fulfulde sede lamdo holli min jango min gadda habaruji gon girtirten to jam hirti jarum diyam jam heseho
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtar pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtar pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fottem fada studio kalangu yadu leydi niger